anu na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Anu na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi, Oya, make you come, make you show your power. Onye si na ya bụ chi, Onye, make you come, make you show your power. Maka na ife n'ụwa si na chi ya dị mma, 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 ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Kenebechi, Kenebechi, Kenebechi na mmadụ bụ chi, Kenebechi na mmadụ bụ Chukwu. I know your man, waiting say he be God. And when he talk, he want to make we pause. Na him be caught, na him self be judge. Kenebechi na mmadụ bụrụ Chukwu. If you know a man, waiting say he be God, make the call, invite them all. Obulo wo, nyakwalu biaba. Obulo no, nyakwulu kute. Obulike, nyakelu keta. Owaga malele ike bikechi. Anu na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Anu na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi, ya meke na ifo chi bụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi, Oya, make you come, make you show your power. Maka na ife n'ụwa si na chi ya dị mma, ife n'ụwa si na chi ya dị mma, ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Eziokwu, onye si na ya bụ chi, ya meke na ifo chi bụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi, Oya, make you come, make you show your power.